Mara ya mwisho nakumbuka dhoruba inakucha. Bara ya hapo sikuelewa nini kimetokea, najikuta ngambo. Watu wameshika midomo na vichwa vyao, wakitaruki ukubwa wa ile dhoru. Kumbe nimekombolewa, umepita kati ya dhoruba kubwa, ukaifukua nafsi na roho yangu. Nimekombolewa, sasa ni huru. Can you try what you use? Umepita,
umepita kati ya dhoruba kubwa, ukaifukua nafsi na roho yangu. Nimekombolewa.
Come again. Umepita,
umepita kati ya dhoruba kubwa,
ukaifukua
nafsi na roho yangu. Nimekombolewa.
Sasa ni huru.
Sasa ni huru.
I am free to live my hands in worship. I am free to sing a song of redemption, all because of you. This is all for you. Come on, faith.
I am free to lift my hands in worship. I am free to sing a song of redemption, all because of you. This is all for you.
This is all for you.
This is all for you.
Niko huru na nyosha.
Niko huru
na nyosha mikono yangu. Niko huru na imba ukombozi. Ni wewe umenikomboa. Ni wewe. This is all for you.
This is all for you.
I am free to lift my hands in worship. I am free to see the sun. Redemption.